tewe niwa tewe wala shukibari muhana baiz njeri kumbu yana ijia wa sekere wachi wa koresha java gabu nagana isi nyine aho ingabo zacu ziri hari ababarashe amasasa afata abasirikare babiri.
Abo basirikare yafashe se bapfuye cyangwa bakomeretse gusa?
Bakomeretse, amasasa aracyari mu mutwe, tubohereje igisoro kugira ngo bafashwe birenzeho.
Generali, ni ubwa mbere mugabweho igitero kuva aho mwaje mu butumwa bwo kugarura amahoro, byaba byabatunguye?
Ntibyadutunguye kuko hari abanyangeso mbi nk'aba wazarendo nk'aba mayimayi bagira bakidobya muri ibyo bice.
Yego.
Kandi abantu nta mategeko bakurikiza.
Ako gace mwabo mwamenya ko ariko aho igitero cyabereye?
Ako gace yesi nakamenya ariko singafite mu mutwe wanjye, ariko ni ku muhanda uva bunagana ujya Rucuru.
Hanyuma se ubwo bagabweho igitero abasirikare ba Uganda bo ntabwo birwanyeho?
Birwanyeho nyine, aturumbuka abantu nka batanu batandatu mu rutoke barirukanka barengera ku musozi.
Bivuze ko bo batarashweho? Nta
ntituzi niba ari ibisasu byabafashe.
Hari ubwo nyine bishobora kugira ingaruka ku butumwa bwanyu hariya murimo?
Ariko twagiye tubyiteguye kuvuga ngo ni ikintu cyatungura. Turabizi ko aho turi hari intambara kandi hari ubutungu butari ubwumvikane ufatanye na ceasefire.
Hanyuma ubwo hagize haramutse hagira ibindi bitero zagabwaho nyine n'iyo mitwe itandukanye, muraza kugenza gute? Mwafata umwanzuro wo kuvayo? Hari
umwanzuro wo kuvayo ntabwo ari wo uturi hafi, baduteye nyine tunukurwanaho kandi bazabireba ko icyo bakoze ari amakosa.
Muri madanyu se mwemerewe kugira ngo namwe murase abantu nangwa abasirikare?
Twemerewe kurwana kurwanaho kandi zageze igitego.
Nahoze nkurikira ku mbuga nkoranyambaga zirimo abakongomani benshi, haba muri Congo, haba na hano muri Uganda. Bamwe bavuga ko ngo Uganda yagiyeyo gutera igihugu cyabo ngo ko ari byiza kuba babateye, ndetse bisa nkaho abakongo batanezerewe kuba muri kiriya gihugu.
Ntabwo twifuza kuba muri Congo, ntabwo tubirwaye rwose. Bagiye kubafasha, niba ari ibijibwe bitazi icyo bishaka batubeho. Umuntu wese utwitirira ibintu bidafite umutwe n'amaguru mwita ikijibwe. Kongo nibo bapfa, Kongo nibo bateswa babuze ijwi amahoro hirya no hino. Aho turi turabafashije, barangije rero ngo twagiye kubatera, hanyuma se twabateye twakabaye turi hariya. Ubwo twateraga muri kintu kigiye mu 2026 ntibaza aho twagarukiye. Ntabwo ubu ngubu tuyongereye n'ingufu. Uganda hiteye ubuhamya buba burebeka. Bagiye kurinda umutekano hasi y'ibendera rya East African Community. Niba rero abakongomani batemeranya na perezidenti wabo, ibyo ni ibyabo.
Kuko abakongomani benshi bavuga ngo yuko muri hariya gushyigikira umutwe wa M23 ngo mubikoreshwe, ngo mugakorana nawo, ngo mukabana nawo, ibyo byose
barimo. Ndumva hamya nitubashyigikira intambara izahinduka. Kandi icyo cyo dushaka ko twitashaka umutekano ku baturanyi. Kuko mu mutekano abanyayugane ubwo bacuruza. Abicara kuri Primus na B bagatangira kuvuga impuha zidafite umutwe n'amaguru, ntabwo rwose ndabasuzuguye.